Mufasa.
Remember where you got from. Something music published, don't see old.
Sugar sounds, baby.
Thank you, sugar.
January, pakana December. Iwe kumutima wani wabako keweka. Bebe na kutema, baby, remember. Yeah, baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima.
Kweso kufele chite mwiko tesu iti mbabe. Nanguwa kese huku kunyendele loka bakaline mbabe.
Na ina winende kusungira baby. Osa imale baby. I am out baby. Teti batu kwa nisha bose ni mangwele. Teti batu kwa nisha bose ni mamataba. Ushe waribeba. Ushe waribeba. Uka bebe. Ati wali kwa tachi baby chimbaba. Iwe ukoko wa ule jibu kisha. Ate kona demwa umbengu wa kutemisha.
Zeni wari paka na December. Iwe kumutima wandi wa wako keweka. Mwepe na kutema baby remember. Yeah, baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima.
Nana koku kumwe na fedonse pa WhatsApp. Po Insta na Facebook. Nile na yewa kumkara na iwe physically baby. I can't wait kuchilinga na iwe. I can't wait kukugwila mumanja yanga again. I can't wait kupezeka na iwe. I can't wait baby.
January paka na December. Kumutima wandi wabako keweka. Lepe na kutema baby remember. Yeah, baka chepa wame kuzembeleka. Iwe bisa mtima.
Remember where you come from. Zambian music published. Don't see old.